This song I'm singing, Musichana, I want me to know your name. Your name is in my name. Your name Imali Pande Bite.
This a legend for that.
Oh, Imulunji, no so say. Unkuya Bufana, Nimu Bongozi Jute. Oh, baby, give me a little time to worry now. Wampuza, Uri Bankula, and the Peter Mumma said, Wanya, Sichali, and then Fulma Kumbari. Then I could you mean it? Now, what the land of it is come together, come in the water. Mulilako jina lako ni nani?
Jani tani
Elinga lyo yegwani.
Jani tani
jina lako ni nani?
Jani tani
Elinga lyo yegwani.
Jani tani
Limulile omtima nemsi wabisimuluwe. Bekwatagane Mumobiro Musa ikutambule. Elinele ya tandikwa Gwemanya wolikwa nange wendikwa. Mumodo wa mumagwa. Don't let me down zingenda kwa. Mukwano kange kuna kulieyo. Tuloseba katuna tulieyo. Mbulila temyo nemyo. Sembeza that memory. Jina lako ni nani? Kuya Bufana ni mwongoze jude. Oh baby, give me a little time to worry now. Give me chance, I'll be with you. Give me chance, I do call you. I will marry you. Mwana kanga kona kulia yo. Tuloseba katona tulia yo. Mulila tenyone.